singa siro
zigido
nebiri esingem
zigido
novo chamurunjo
zigido
angulo lutalo lwom
zigido
connectinga connectinge
tona gazi kisa
connectinga connectinge
ilo byokola bya zigido
connectinga connectinge
tona gazi kisa
connectinga connectinge
ilo byokola bya
zigido yaka omanye katonda bwakuwa akuwera bwerere nawe bwobofunye chochogaba kabira bwerere timu wakayenkola maso wenzi jondaba emikoni ngalo nkuba kuyagala omerefu ndio malopote serugando limba ekibatu ekimu tekikuba mu ngalo ebyo byokola bya zigido connectinga connectinge
tonda gazi kisa
www.djericom.com.